Ololeni outside is your mouth of food. And a sanka, ye yogo kalam silam. Ulumuda dani, simunga sinteji kuru biri lo jage. Hadinganganga. Ololeni outside is your mouth of food. And a sanka, ye yogo kalam silam. Ulumuda dani. Simunga sinteji kuru biri lo jage haringanganga.
The more you hinder Islam, the more it spreads all over. The more you hate it, the more it gets more lovers. Tsigu ndi tsigu, akupezeka olowa. Tsigu ndi tsigu dini kupeza ma followers. Musadaibitse mbili yake, chifufuzeni chisilamu mudzaona ubwino wake. Musadayankhule ndi funseni. Zabeni nane mphasa ndzakuuzeni. Ayi si choncho. Allah ndi chimodzimodzi godi zango siyana ndi ziyankhulo. Timapembedza mulungu mmodzi tango siyana zikhulupiriro. Yesu nane ndimamudziwa ngati silamu adali mtumiki wa mulungu. Ndikukutsimikizirani kuti sharia sikuzingana ndi mipeni. Ndi malamulo abwino ri mukawatsata zidzakuyenderani. Ndi amaliwongo omwe amati chisilamu ndi chankhondo. Chidafala ndi zikwanje ndi mikondo. Kodi Hitler adachotsa mizimu mamiliyoni uja adali yani? Nkuti, ndiliti, ndiuti silamu adaloza chala chipembedzo chanu chifukwa cha kuyipa kwa munthu mmodzi. Mune nilanji kuti chisilamu sichilola kukhala bwino ndi anthu asipembedzo zina. Kumachita kuti mtumiki adati wabwino mwa inu ndi wamakhalidwe abwino, komanso muzilemekeza uyo mwe andikana naye nyumba. Mukadzaona silamu akunyoza zipembedzo zina ndi kuperewera kwa maphunziro. Silamu kupha munthu mwadala osalakwa ndi khungu la mu ubongo. Kuyipa kwa silamu chisilamu gawo chilibepo. Silamu adachipeza chisilamu ikaola imodzi zonse zaola mwambi uku chisilamu sugwira ndithu. Ndi njira ya moyo chisilamu isateni muzakasangalala ku moyo uli mkudzawo. Inde.
Ololeni outside is your mouth of food. Anasanka iye yogo kalam silamu. Ulumuda dani, simunga sinteji kuru biri lo jage haringanganga. Uloleni, outside is your mouth of food. Anasanka iye yogo kalam silamu. Ulumuda dani, simunga sinteji kuru biri lo jage haringanganga. Yagundam zako umulegele kada wala ndi agini andasanga kukadam silamu afuna kudziwa zashi silamu muwafuse asilamu ko samangolu bwalu bwa kunyuze zashi silamu.
You are just wasting your time. Islam the way of life.
The more you hinder Islam, the more it spreads everywhere. The more it reaches everyone everywhere.
Sing along.
The more you hinder Islam, the more it spreads everywhere. The more it reaches everyone. Matimu tima sabota kusiyana, zivani zosiyana, zivembezo sozo, zikusiyana. Sizinga tenge tosefe kutitivonde zofanana, no no no, bagagale. Yeah, yeah, yeah. Ulaleni, atare juma kufuda, anasanga, iye yogo kara msilamu. Ulumuda dani, simunga sinteji kuru biri lo jage haringanganga. Ulaleni, atare juma kufuda, anasanga, iye yogo kara msilamu. Ulumuda dani, simunga sinteji kuru biri lo jage haringanganga. Ulaleni, atare juma kufuda, anasanga, iye yogo kara msilamu. Ulumuda dani, simunga sinteji kuru biri lo jage haringanganga. Ulaleni, atare juma kufuda,
anasaga iye yogo karam silam ulumula dani simunga simteji kuru biri chage halinganga